mwami utwara batware muremyi wa byose jambo w'imana alfa na omega itangiriro n'iherezo inkomoko y'imana yaremye byose yesu ubusa yiyambuye icyubahiro yahinduze icyaha kuganje nawe intimba zacu nizo yishyizeho kugira ngo adukize urupfu rw'iteka ryose yarazutse ni muzima ntabwo agipfa yatsinze satani reka gutinya afite imfunguzo z'urupfu n'ikuzimu umwizere nubwo yapfa azongera abeho yavuze ati mwese mugira umubabaro ariko ati muhumure nanesheje isi wowe mwizere maze ibintu bimurekere azagushoboza gutsinda kuko yatsinze abo mu ijuru bose bari bihebye babonye satani acumuje umuntu abamarayika bemeye kwitanga ariko ntibari gushobora kumwishyurira umwana w'imana yahagaze imbere ya se avuga ati data jyewe ndagiye nzembera n'ukwe nkubitwe ndetse napfe ariko nzazuka kandi uriya muntu nzamucungura yarazutse ni muzima ntabwo agipfa yatsinze satani reka gutinya afite imfunguzo z'urupfu n'ikuzimu umwizere nubwo yapfa azongera abeho yavuze ati mwese mugira umubabaro ariko ati muhumure nanesheje isi wowe mwizere maze ibintu bimurekere azagushoboza gutsinda kuko yatsinze ikibabaje nuko abantu benshi batembeye icyo gitambo kizira inenge bahugiye mu gisi bizashira bazashaka kwihana ubwo bizaba bidashoboka nibuze ubwenge itakwiherezo ryawe uhunga umujinya wenda gutera hari urubanza kubanze kwihana iherezo ryabo ni muri ya nyanja y'umuriro w'iteka yarazutse ni muzima ntabwo agipfa yatsinze satani reka gutinya afite imfunguzo z'urupfu n'ikuzimu umwizere nubwo yapfa azongera abeho yavuze ati mwese mugira umubabaro ariko ati muhumure nanesheje isi wowe mwizere maze ibintu bimurekere azagushoboza gutsinda kuko yatsinze wowe mwizere maze ibintu bimurekere azagushoboza gutsinda kuko yatsinze.